maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go'an Afrika in xalka si wanaagsan loo soo celiyo. Maamulkii ka horeysan ka warqabno si wanaagsan oo lama macaamilin Afrika maamulkii madaxweyne Trump. Marka madaxweyne Biden maamulkiisa waxaa ka go'an in Afrika xalkeeda si wanaagsan loo soo celiyo la wanaajiyo. Markii koobaad oo Secretary of State oo taga Afrikana maah waa markii saddexaad. Marka safarkan hadda maanta uu ku joogo Ethiopia kadib inuu ka aaday doona Niger, wuxuu daba socdaa madax badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka sida Secretary of Treasury, bishii hore tagtay wadamo ku yaala Afrika. Marka maamulka madaxweyne Biden waxaa ka go'an xiriirka Afrika in dib loo soo celiyo si loogula tartamo wadamada Jaynaha iyo Raashka. Waa in Afrika influence badan ku yeesho, khaasatan Chinese oo maalgelin xoog leh Afrika geliyay, influence badanna ku leh. Marka sida loogula tartami lahaa ayay qayb ka tahay socodka Secretary of State-ka uu ku marayo Ethiopia iyo Niger.
Waa gartay Maxamed, marka waxa la isweydiin karaa si ka dhawaajisayba, waxaa jiro awoodo ku tartamaya Afrika marka la fiiriyo China, Ruushka iyo dalal kale oo Afrika si gaar ah isha ugu haya. Hardan nooca ayay dalalkaasi kala kulmi karaan Mareykanka, sidoo kale Afrika maxay ka faa'iidi karaysaa tartanka dalalkani waaweyn?
Horta wadamada hadda sida xoogan ugu tartamaya Afrika waa wadamada reer galbeedka, Mareykanka ugu horeeyo iyo Ruushka iyo China. Marka Russia horta markaad fiiriso influence badan ku lahaan ka ahayn si dhaqan muqriyaanima oo dad Malaysia meesha la geeyo, laakiin Chinese-ku investment badan ayay geliyeen, naag xoog leh ayay geliyeen Africa. Marka investment-ka si loogula tartamo waaye midda hadda Secretary of State-ka oo keentay Africa markii saddexaad oo shaqadan uu ku jiro. Marka waxay noqon kartaa lagula tartamo dhaqaalaha sida qolo walba Afrika u maalgashan laheyd. Afrika waxaa looga baahan yahay waxaa waaye in wadamadan uga baahan yihiin Afrika waxay haysataa natural resource, mineral resource oo loo baahan yahay wadamadan xoogga leh, warshadahooda waxyaalo badan uga baahan yihiin lagu shido ayaa Afrika yaallo. Marka si loogula tartamo Chinese-ka waa tan keentay dowladda madaxweyne Biden in wasiirka arrimaha dibadda basmaahan gabadha wasiirka maaliyadda ayaa tagtay bishii soo dhaafay, waxaa tagtay madaxweyne xaaskiisa, waxaa kaloo hadda imaan doona bishan dhammaadkeeda oo iska joogka ku jiro madaxweyne ku-xigeenka, madaxweyne Vice President Harris. Marka waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa in influence lagu yeesho Afrika oo Chinese-ka lagula tartamo dhanka dhaqaalaha iyo awoodda iyo wax walba oo Afrika looga baahan yahay. Waxaa kaloo soo raaca sanadkii hore December waxaa lagu qabtay Washington DC Africa US Summit oo madaxda Afrikaanka isku keenay. Marka sidii partnership, sida maalgashad loogu sameysan lahaa Afrika, ayay wadamadan awoodaha leh ugu tartamayaan. Afrikana waxay haysataa mineral resource fiican oo u baahan warshadaha galbeedka iyo China ama noqoto ama Russia noqoto. Taas waa mid labaad. Jamaalo, waxaa waaye Afrikana fahanteeda waxay u baahan tahay in wadamadan sida looga faa'iidaysanayo oo loola macaamilayo ayadana fahanteeda inay ishagaajiso. Afrikada way kala horeysaa runtii, oo isku mid maahan, laakiin Afrika waxay u baahan tahay inay fahanteeda leadershipkeeda inay hagaajiso, umaamulkeeda iyo dimuqraadiyadda inay wax ka qabsato, markaasna inay wax la qabsato wadamadan waaweynka usoo jeedo sida wax loola qabsan lahaa. Afrika waxay leedahay marka laga tago mineral resource-ka, dadkeeda populationka, dad yar, dadka dhalin yarada ayaa ku badan. Macnaheedu waxay tahay dad yar marka ay haysato waa dad shaqayn karo, marka dadkaas shaqeeyaan dhaqaalihii waxbay ka tari karaan, noloshii bini'aadamka waxbay ka bedeli karaan haddii resource-ka loo baahnaay iyo wixii dadkaas lagu horumarin lahaa iyo leadership-ka horumarin lahaa ay haystaan. Ayadana fahanteeda waa khatar haddii aan la helin dadkaas dhalinyarada, aan loo helin fursado dhaqaale oo ay ku horumari karaan.
Waa tahay, laakiin marar badan Maxamed waxaa la isweydiiyaa dadka dhaleeceeya Afrika ay sidoo kale ku eedeeyaan in hogaamiyaasha Afrika mararka qaarkood aysan fursadaha sidii la rabay uga faa'iidaysanin. Taasi bal ka war iyada la fahanteeda
way jirtaa, laakiin Afrikada way kala horeysaa wadamada ku yaala Southern Africa, like sida South Africa oo kale, Botswana oo kale, wadamo aad u heer sareeya maamuladooda. South Africa oo kale wadan xoog la waaye. Marka Afrika iyada kala sareyso oona kala hormarsan, laakiin hadba wadanka ma hormari kara haddii hoggaankiisa aan la hagaajin oo siyaasadiisa la hagaajinin oo doorashooyinkii xukunka laisku bedelin. Tusaale ahaan Soomaaliya oo kale hadda waa iska tacbaan runtii, laakiin markaad fiiriso laga soo bilaabo 2000 dhowr madaxweyne ayaa soo martay, waxay ku tusinaysaa in doorashooyin la galaayo oo maxaa la yirahdaa madaxa la bedelayo. Taasna dahaanteeda ayaa hormarka, qayb ka ah hormarka ee wadamada Afrika ku yaala. Wadan kasta oo leadership fiican kasoo baxa, wadamadan awoodda leh inay isla shaqeeyaan, dad wada shaqeynaya, wada partnership la wada noqdo, marka waxay noqonaysaa in dhaqaalihii horumarkii laga shaqeeyo oo dhibaatooyinkaad maalinba dhacayo la xadido, dadkana fursado loo abuuro. Dadka dhalinyarada oon ka hadalna hadda